kinachoni uma roho unijalia ta kidogo.
Hey, Joe, Records.
Oh,